Rusty.
Genius consciousness.
Rusty bomb of the beat.
Ondoka tu nimebadili mwelekeo, mawio yangu yote yamegeuka machweo. Giza limetanda, nahitaji mwanga, niziwezi danga danga. Nakusaka gasi kuoni, nikipiga kofoni, sikupata jiewani kwani. Unanipa mapresha fani. Menichoka mbona, meniacha mwenyewe na sotaga. Nimesubiri sana, menisubirisha na ngojaga. Menichoka mbona, meniacha mwenyewe na sotaga. Nimesubiri sana, menisubirisha na ngojaga. I'm sorry, baby.
Umeniacha kam doli doli, sina mbele kam poli poli. Yellow pizza, I'm sorry, sorry. Na upweke, I'm lonely, lonely. Kama gorofa yangu nguzo niwe. Bila miku sisi mami dede. Indo Adamu wangu hawa niwe. Nituitunze bustani endele. Najua nilikuumiza kupitiliza. Ulishinda njaa nilikesha kula pizza. Nipigwe michepuko vilikukimbiza. Sirudi tena I swear in Jesus. Kwenye sim, siku party, si we okay.
Yeah, come back.
You are the queen of my heart and nobody can take you away.
Menichoka mbona, meniacha mwenyewe na sotaga.